Isiphetho alupheli. Uthando lo muntu lona
luncane 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 luncane.
Hawu uthando lo muntu lona
luncane 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 luncane.
Uthando lo muntu lona
luncane 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 luncane.
Isiphetho luyaphela phela luthitu. Uthando lukaJesu lona
lukhulu lukhulu vele lukhulu.
Uthando lo